it's Valentine's Day. Hey, yeah, yeah. Obudde bwongera kusaba chochete mupano enjuba yeyegenderera kumira wano wendi mukaseera katono nnyo n'omwezi guli mukubo emunyenyezake baby zitumulise mubudde bwekiro. Katiraba, laba yo, ntandise okuyongobera. Nze mbutya, obudde bwekiro bubera mwebikemo bingi. Sigala wano, baby, kuluna kuluna omukwano. Nina kalabo special, katwale. Akamumi ka Rosa ku Valentine's Day.
Agano kakume.
Chiruma, malala basekanga, polia uwe kubagisa.